ColdplayJams.com. DJ Drex Africa.
Can you see me?
Hey boy. Toby Black. Move fast. Yeah, my love. Yeah, my love. Yeah, my love. I'm ever happy, the kind of love you give me. Munga niwa mami, baby. Can we make a baby? Maybe I can be your baby dad. Kid, I wanna be your hobby. Ndiwe golden girl, so never let go. Wakatumpia wanzako. Uliko weka kumutima na komako. Uliloyo fulu vene bado. Ndiwe ni malembela manyimbo. Yeah, tifunika kuma matching pins. Same shoes na mashete ya nalembe wapo kapo goes. My love beds, baby.
Baby, moche koneche unafaka kochane. Baby, moche koneche unafaka kochane. Nganche kumwana, ponche kumwana.
Badwila bro, nauna ni jesa, ni jesa ya geni. Ndiwe pen killer, nika mvela peni. Sivi sakasila, wamvela iwe jeni.
Asile, haripozara, asile nako. Sini ngechejena, ena kompea. Halishiro, kate majopo. Halishiro, kwebe kapisa shi, kwebe kapisa shi. Moche koneche, unafaka kochane.
ColdplayJams.com.